Matiw sura capanɗe ɗiɗi e tati aya go'o yaaki capanɗe tati e jeweego'o. Wagginki dow farisanko'en e modiɓɓe attawra. Yeesu metani hawrutuɓe e tokkuɓe mo wi'i, modiɓɓe attawra e farisanko'en kokkaama laamu hokkuki yimɓe ma'ana ko Musa windi, ngam non ngaɗe fuu ko ɓe ekkitini on tokke ɗum. Amma to on ngaɗu ko ɓe ngaɗata, ngam ɓe ngaɗata ko ɓe ngaajinta. E ɓe kaɓɓa doyle tedduɗe caɗuɗe hoccuki, ɓe jowaɗe dow balbe yimɓe, amma kamɓe e ko'e maɓɓe ko koolel go'o ɓe ngaɗata ɓe mballa ɓe. Fuu ko ɓe ngaɗata, e ɓe ngaɗa ɗum ngam yimɓe ngi'a ɓe. E ɓe kaɓɓa laayeho makko ko aayaaje deftere caniinde to tiinde maɓɓe e juuɗe maɓɓe. E ɓe njuutina cilimbi toggooje maɓɓe. To humto, e ɓe ngiɗi jooɗaaki to mawɓe njooɗoto. Nder cuuɗi do'aare ma, e ɓe ngiɗi jooɗorle mawɓe. E ɓe ngiɗi hoonireeki mangu nder luumo. Nden, e ɓe ngiɗi ɗum wi'a ɓe, Allah sabbinane Moodibbo. Amma onon to ɗum noddira on Moodibbo, ngam Moodibbo mooɗon o go'oto. Nden, on fuu on bandiraaɓe. To on noddu koo moye nyaako e duuniyaaru, ngam on ngoodi nyaako gooto gonɗo ton dow. Nden, to ɗum noddira on ardiiɗo, ngam on ngoodi ardiiɗo gooto, kanko woni Almasiihu. Sey mawɗo nder mooɗon warta jaggantooɗo on. Fuu mawninɗo hoore muuɗum ɗum lestinaymo, fuu lestinɗo hoore muuɗum ɗum mawninaymo. On boni, onon Moodibɓe attawra e farisanko'en, on munaafuki'en. On maɓɓani yimɓe dammugal nattuki laamu Allah. Onon on nattaayi, on alaayi giɗuɓe nattuki natta. On boni, onon Moodibɓe attawra e farisanko'en, on munaafuki'en. On nyaama njawdi rooɓe ɓe worɓe maɓɓe maayi. On ngaɗa do'aare juutunde ngam yimɓe ngi'a. Ngam non, Allah ɓuray hokkuki on bone. On boni, onon Moodibɓe attawra e farisanko'en, on munaafuki'en. Ngam on kuula maayo, on ngiilo nder leyɗe feere-feere, ngam heɓuki gooto tokkayɗo diina mooɗon. To on keɓiimo, on ngartiramo kalluɗo ɓurɗo on halluki nde ɗiɗi nattayɗo hiitebo mooɗon. On boni, onon wumɓe, ardiiɓe wumɓe. On bi'a, koo moye hunori wuro ceniingo, naa ɗum goɗɗum. Amma koo moye hunori jinaari gonɗum nder maago, doole o waɗa ko o hunani. Onon kaangaaɓe, wumɓe. Ɗume ɓuri mangu? Jinaari ɗum, ko wuro ceniingo ngon gartiraango jinaari ɗum cenii ɗum? Ɗon maa on bi'a, koo moye hunori sakkirde, naa ɗum goɗɗum. Amma koo moye hunori cakkiri gondi dow sakkirde nden, doole o waɗa ko o hunani. Onon wumɓe, ɗume ɓuri mangu? Cakkiri ndin, ko sakkirde gartiraynde cakkiri ndin caniindi? Ngam non, koo moye hunori sakkirde nden, hunorake e koo ɗume ko woni dow mayre. Ɗon ma, koo moye hunori wuro caniingo ngon, hunorake e Allah jooɗiiɗo nder maago. Nden, koo moye hunori dow, hunorake jooɗorgal laamu Allah e jooɗiiɗo dow maagal. On boni, onon Moodibɓe attawra e farisanko'en, on munaafuki'en. On kokka Allah jakka haa kohen jonngeteekon, amma on tokkaayi ko ɓuri daraja nder attawra, waato waɗanki yimɓe ko haani e yurmeende e hoolaaki Allah. Ɗum tatum e haani ngaɗon ɗum, amma to on alu waɗuki ko hori. Onon wumɓe, ardiiɓe wumɓe. On itta buuluule nder ndiyam ɗan jarton, amma on moɗa ngeelooba. On boni, onon Moodibɓe attawra e farisanko'en, munaafuki'en. On leeɓa gaɗa jardukoy mooɗon e lo'ay mooɗon, amma nder e heewi nguyka e shiya suruki hoore. An farisankeejo bumɗo, artu leeɓuki nder jardugel ngel e le'el ngel, nden kootoye maakoyn wartay laɓɗum. On boni, onon Moodibɓe attawra e farisanko'en, on munaafuki'en. On nandi e genaale moytanaaɗe njoojeeri ndaneeri, yaasi maaje e mbooɗi yiiki, amma nder maaje e woodi ƴiye mayɓe e ko iri ɗume nefnii ɗum. Non onon maa mbaaɗon, yimɓe e ngi'a on bo on aadili'en, amma nder ɓerɗe mooɗon, on munaafuki'en, on keewi halleende. On boni, onon modibbe attawra e farisanko en. On munafiki en. On maha genale bodde de siptarki annabo en. Don ma, on moitina genale adili en. On bia. Da en donno charel mamaji meden. Da en ballaebe warki annabo en. Non kollirdon on bibbe barbe annabo en. To, se kenyiton kugal ngal mamaji modon putdi. Onon bole, bibbe bole kallude. Nodum wadata kison natuki uro hite. Gamnon, emililione on annabo en, e godube famu, e modipe. On bara wopbe, on bara wopbe do gafangal. On pira wopbe lochi nder chudi do are modon. On tokkabe gariri gariri, on torrabe. Gamnon, igam fu adili en barabe, dufadam der duniaru, dumtapitaitam do modon. Daga igam habila adilijo, hayaki igam annabi Jakaria, bitdo berekia. Mumbardon hakunde suri jomirawo e sakkirde. Emi wi'a on gonga, igamji din don fu, dum dabbitaydi to juude yimbe jamanu dum. Nde fari sanko en, mbawa e notani annabi Isa yamol mudum. Nde o yamibe, dow nyumol mabbe, dow almasihu. Sebe mbimo, ay almasihu dum itto dawda. Nden, Yesu, yami bewi i. To, notum wadi, dawda nder bawde ruhu alla, noddi almasihu jomirawo. Owi i, de dawda noddi almasihu jomirawo. To, notum wadata, o warta pito mako. En nani, bembawai, benotani, annabi isangol yamol. Ndenbo, daga nyalde nden, wala bawudo wadi sembe bernde yamimo ongol jamol. En nani non no be ngadi ka yamukimo yamde fere fere amande kanko o yami be jamol gotol be mbawai be notanimo. Do to janguden bo en nani o habani modibbe attawra e farisanko en wato ardibe kobo modibbe dina yahudanko en e jamanu mako. O habani be dow shia gonga mabbe nder tokkuki dina mabbe dow nafikaku mabbe nder kude mabbe de dina e hallende mabbe e shia gonga mabbe. Gamnon o habani be amma ko o habana be en nani no o waggini yimbe fu kawrutube e nana ekititon mako ko bo waju mako e tokkube mo wato almajiri en mako. O wiibe modibbe attawra e farisanko en kokkama laamu hokkuki maana ko Musa windi. Gamnon ngade fu ko be ekkitini on tokke dum amma to on gadu ko be ngadata. Gam be ngadata ko be ngajinta. Annabi Isa metani yimbe hawrutube e tokkube mo dow ko modibbe attawra e farisanko en ngadata. Nde kambe ngoni modibbe dina e dum ton jamanu. Kambe ekkitinta yimbe walde Allah gonde nder attawra. O wi tokkube mo e yimbe hawrutube be nana ko be modibbe dina e farisanko en ekitinta. Be tokko ko be modibbe dina e farisanko en ekitinta. Gam walde Allah be jangata e be ekitina yimbe. Walde Allah be ekitinta. Gam non be tokko fu ko be biata. Be ngada dum. To be ngadi non Allah nana e beldum mabbe. Gam e be ngada ko Allah wi'i. Amma o waggini be sembe o wi'i. To be ngada ko modibbe attawra e farisanko en ngadata. Gam be ngadata ko be ngajinta. Wato e be ekkitina yimbe walde Allah e be ngajinana yimbe. Amma kambe be ngadata ko Allah yidi. Be ngadata ko be ngajinta. Wato ko be biata e honduko fere. ko ɓe ngaɗata bo feere, ko bo iri jonde maɓɓe e gikku maɓɓe e feerotiri e ko ɓe ngaajinta. O wi ɓe, fuu ko ɓe ngaɗata e ɓe ngaɗa ɗum ngam yimɓe ngi'a ɓe tan, naa ngam kulol Allah, naa ngam ɓe ngaɗa ko Allah yiɗi. Amma ɓe ngaɗay kuuɗe diina maɓɓe ngam yimɓe ngi'a ɓe, manta ɓe, mawnina ɓe, teddina ɓe. Waato ɓe ngaɗay ɗum tan ngam naafikaaku, naa ngam nder ɓernde e goonga kadi no Allah yiɗi. Amma ɓe ngaɗay ɗum tan ngam yiiki gite yimɓe. Allah bo yiɗaa non. Allah yiɗi tokken ɗum ngaɗen ko o wi'i e goonga e ɓernde meɗen fuu, naa ngam yimɓe ngi'a manta en. Raa goɗɗe kuuɗe maɓɓe ɗe ɓe ngaɗata ɗe fewre, ɗe goonga walaa to nder. Annabi Iisaa wi'i, e ɓe kaɓɓa doyle maɓɓe tedduɗe caɗuɗe hoccuki, ɓe njowaɗe dow balbe yimɓe, amma kamɓe e ko'e maɓɓe ko koolel go'o ɓe ngaɗata ɓe mballa ɓe. Ma'ana ɗum woni, e ɓe ekkitina yimɓe wolde Allah, e ɓe mbi'a yimɓe ngaɗa ko Allah wi'i, amma kamɓe ɓe ngaɗata ɗum. Ngam non Annabi Iisaa nannditiniri ɗum e doyle tedduɗe caɗuɗe hoccuki ɗe ɓe njowata dow balbe yimɓe. Waato e ɓe ngaajina, e ɓe mbi'a yimɓe doole tokkoɗon dooka Allah, doole ngaɗon ko Allah wi'i. Nden bo ɓe ngaɗata koo koolel go'o ɓe mballa ɓe hoccuki doyle tedduɗe ɗe. Ma'ana ɓe ngaɗata ko ɓe mbi'ata. Ngam non kuuɗe diina maɓɓe ɓe ngaɗay ɗe tan ngam yimɓe ngi'a. Raa goɗɗe kuuɗe maɓɓe ɗe diina ɗe ɓe ngaɗata ngam yiiki gite. Annabi Iisaa wi, e ɓe kaɓɓa laayaho makko ko aayaaje deftere ceniinde to tiinde maɓɓe e juuɗe maɓɓe, e ɓe njuutina tilimbi toggooje maɓɓe. Ɗo'o en nanii goɗɗe kuuɗe maɓɓe ɗe diina ɗe ɓe ngaɗata ngam yimɓe ngi'a ɓe tan. Annabi Iisaa wi'i, moodiɓɓe attawra e faarisanko'en e ɓe kaɓɓa laayaho maɓɓe makko makko ko deftere ceniinde e tiinde maɓɓe e juuɗe maɓɓe ngam yimɓe ngi'ako. Nden bo e ɓe njuutina tilimbi toggooje maɓɓe ngam yimɓe ngi'a ɗi. Ma'ana ɗum, to en janngi nder tokkitaaki alkawal suura jeweego'o aaya bo jeweetati yaaki jeweenayi e deftere limngal suura sappo e jowi aaya bo cappanɗe tati e jeweetati, en nanay ko Allah wi'i Israa'ilanko'en ngaɗa. O wi'i ɓe, ɓe kaɓɓa goɗɗe aayaaje gonɗe nder deftere ceniinde to tiinde maɓɓe e juuɗe maɓɓe haama e dammuɗe maɓɓe ngam to ɓe ngejjita. Aayaaje ɗe bo e kolla ɓe Allah o go'oto, walaa goɗɗo Allah sey Allah tan. Ngam non ɓe tokka mo e ɓerɗe maɓɓe fuu e sembe maɓɓe fuu. Ngam non Allah wi'i ɓe, ɓe binda ɗe aayaaje ngam ɓe ngaɗa ka jannguki ɗe ko ngele sharel to ɓe ngejjita. Wiiki Allah o go'oto, walaa goɗɗo Allah sey kanko tan, taguɗo dow e ley, jeyɗo koo ɗume e koo ɗume. Ɗum warti bo kalma shahada maɓɓe to ɓe ngejjita wiiki Allah o go'oto, har ɓe cela ɓe njaggano goɗɗi gunkiiji. Ngam non Allah wi'i ɓe, ɓe ngaɗa non ngam siptorki aayaaje Allah, ngam siptorki wolde Allah. Naa ɓe kaɓɓay ko'o laayaho ngam suruki hoore maɓɓe ko bo bo maagani bo non no woɓɓe ngaɗata hannde, aa. Amma ɓe kaɓɓayko ngam ko ngarti siptorɗum wiiki Allah o go'oto. Ngam e ɗum ton jaamanu lenyi duuniyaaru fuu e njaggano gunkiiji. Israa'ilanko'en tan njagganto Allah goongaajo, Allah taguɗo dow e ley jomu ko ɗume e ko ɗume. Gam non Allah umriɓe ɓe kaɓɓa ɗe ayaje bo layaho, gam ɗum warta ko ɓe jangata ko ngele sharel to ɓe ngoni fu, to ɓe njahata fu e ɓe ngondi e majum. To ɓe ngejjita e doka Allah, to ɓe ngejjita har ɓe cela lawol Allah ɓe njaggano goɗɗi gunkiji. Gam non ta a nani layaji ɗo, ta a seku ngam suriki hore ko bo gam magani bo non no ɗum waɗata hande, a'a na non. Amma ɗum wartu siptorɗum dow walde Allah, ɗum wartu siptorɗum dow ɓe siptora Allah o go'oto. Ɓe jangayɗe noya na ɓe kaɓɓuɗe bo suriki hore. Nden bo dow cilimbi toggoje ɗe o e holla kamɓe ɓe cuɓaɓe Allah, e holla to ɓe ngejjita ka Allah e umrore maako ko bo e walde maako. Gam non Allah umriɓe ɓe nyota cilimbi to ley toggoje maɓɓe, nden ɓe ngaɗana ɗum garaji cuuɗiji fuu gam siptorki walde Allah, gam siptorki e Allah, gam siptorki ɓe cuɓaɓe Allah, gam siptorki ɓe yimɓe Allah, na gam goɗɗum. Gam non farisanko en e kaɓɓako makko makko gam yimɓe ngi'ako, bo e ɓe njuutina cilimbi toggoje maɓɓe gam yimɓe ngi'aɗi. E yiki maɓɓe cilimbi toggoje e juutuki maaje to maɓɓe e ɗum holla no ɓe ɓuri ko moye tokkuki Allah, wato non no ɓe njuutiniriɗi yimɓe e ngi'aɗi. Juutorgal maaji bo e holla yimɓe kamɓe ɓe ɓuri ko moye tokkuki Allah, ko bo kamɓe ɓe ɓuri ko moye waɗuki ko Allah wi'i. Amma Yesu Almasihu wi'i ɓe ngaɗay ɗum tan gam yimɓe ngi'a bo e ɓe ɓuri ko moye tokkuki Allah. Amma na non fuu n naafikaku. Gam non annabi Isa haɓani almajiri en maako e tokkuɓe mo, nanayɓe wolde maako, to ɓe ngaɗa ko ɓe'e farisanko en ngaɗata. Amma ɓe tokka ko Allah wi'i, ɓe ngaɗa ko Allah yiɗi, na ɓe ngaɗa ɗum gam yiki gite tan. Haa nanen goɗɗi gikkuuji ɗi modiɓɓe attawra e farisanko en ɗi annabi Isa haɓani yimɓe hawrituɓe e tokkimo e nana ekkitinol maako e almajiri en maako, to ɓe tokka ɗi ko bo to ɓe ngaɗa ɗi. O wi ɓe'e farisanko en e modiɓɓe attawra, to humto e ɓe ngiɗi joɗaki to mawɓe njoɗoto, nder cuuɗi do'aare ma e ɓe ngiɗi joɗorle mawɓe, e ɓe ngiɗi hownireki mangu nder luumo, nden e ɓe ngiɗi ɗum wi'aɓe Allah sabbinane modibbo. Nden annabi Isa wi'i tokkuɓe mo e yimɓe fuu kawrituɓe, amma onon to ɗum noddira on modibbo, gam modibbo moɗon o go'oto, nden on fuu on bandiraɓe. En nani iri gikku mawnitare ngu modiɓɓe attawra e farisanko en ngoodi. To humto e ɓe ngiɗi joɗaki to mawɓe njoɗoto, gam hamɓe ma ɗum mawninaɓe, ɗum teddinaɓe. Nden bo to suudu do'aare, wato to yimɓe kawritata e mawnina Allah, e ɓe ngiɗi joɗorle mawɓe, ma'ana e ɓe ngiɗi yimɓe mawninaɓe. Bandiraɓe am, to en daɓɓutu mangu to yimɓe, amma haa ngaɗen ko bo haa ngonden en gikku ngu yimɓe mawninta en. Amma to en ngala gikku ngu yimɓe mawninta en, en bo ngiɗi yimɓe doole mawnina en, ɗum ɗum nafata en. Nden bo e ɓe farisanko en e modiɓɓe attawra e ɓe ngiɗi ɗum howniraɓe, hownaki mangu, ɗum wi'aɓe Allah sabbidane modibbo, Allah reene modibbo, ɗum dicco e ɗum mawninaɓe non ɓe ngiɗi. Ɗum e holla en iri mawnitare maɓɓe, e ɓe ngiɗi yimɓe mawninaɓe, yimɓe teddinaɓe, kamɓe maɓɓe yimɓe mawɓe, ɓe modiɓɓe. Amma annabi Isa wi'i tokkuɓe mo, tobe kolla maunitare, todum noddirabe modibbe, gam be fube bandirabe. Gam maunitare, waday asumpotirta e ko iri moyeneddo. Gam maunitare, waday a hendito. Ngadon jodorde modon, fere, irinde maube, irinde modibbe, feimbe ngara hade modon. Amato wala maunitare, neddo wartira e ko moye umbandum. Gamnon annabi Isa yidi tokkube mo ngarta be hali chia maunitare be hali lestinki hore gam be ngarta bo bandirabe o wi ton noddu komo e nyako e duniyaru gam on godi nyako goto gondo ton dow den todum noddira on ardido gam on godi ardido goto kanko woni almasihu sey mawdo der modon warta jagganto do on fu mawnin do hore mudum dum lestinaimo fu lestin do hore mudum dum mawninaimo ko annabi Isa wiata on don o wi to en nodda ko moy nyaako e duniyaru ko wi do na e dum holla wiki to en mawnin danyobe meden a e mo yidi holluki en alla nyaako meden o wi ton noddu ko moy nyaako e duniyaru gam on godi nyaako goto gondo ton dow maana annabi Isa e wi'a do pamen alla nyaako meden se sumpotiren e mako bo biddo e nyaako mudum na e mo ekkitina wiki to en mawnin danyobe meden a alla e hore mudum wi mawnine danyobe modon gam kebon barka ngadon bo juutal balde e duniyaru do e mo holla en wiki en godi danyobe to duniyaru amma allama umbo nyako meden wato sumpo meden enen tokkube lawol alla enen gadaybe ko alla yidi e don bo neddo e biddo mudum wato allama e yidi sumpo tilki e meden alla e hore mudum ma hollay mawnitare gam e moyidi mo sumpotira e bibbe adama gam non se pamen wiki alla bo nyaako meden se sumpotiren e mako ngaden ko o wiidi bo nonno annabi Isa wadirta to en gadi non onana e beldum meden bo nonno o wi'i annabi Isa o woni biddo am mo jidumi emi nana beldum mako gam dume gam annabi Isa e wada ko alla yidi wadi o wimo o biddo am sumpo mabbe bo sumpo iringo neddo e nyaako mudum gam non emi do alla dawtana en famuki nde ayare non bo wi to noddu goddo modibbo gam modibbo modon o goto den to noddu ko moy ardido gam ardido modon o goto kanko woni almasihu annabi Isa woni ardido meden jaraydo en aljanna ko bo wuro alla fu tokkido annabi Isa warti ardido mudum o hebay nattuki laamu alla ko bo wuro alla o wi mawdo der modon warta hanko woni jagganto do on to dabbita mangu dum jagganomo amma hanko o jaggano be o ardi o warta lestino hore to wadi non lalle o warta ardido boddo alla bo nanay beldum mako der ardare mako sey o wi fu mawnindo hore mudum alla lestinaimo gam alla yida mo mawnitare alla yida kollo hore mudum bo hanko o goddum gam mawnitare to alla hakke den bo o wi fu lestino hore mudum alla mawninaimo gam alla e yidi lestino hore gam non te mi wodi mawnitare mi anda e mi wada ko alla yida se mi tuba diga mawnitare am mi warta lestino hore alla bo nana e beldum am mawninayam gam alla e nana beldum lestino hore do woni no annabi Isa wagginiri tokkube mo e himbe fu kawritube to be tokka iri ngikku ngu fari sanko en amma o ekkitini be iri ngikku kanungu be gonda wato be garta lestinobe ko ko'e be garta bo gadobe ko Allah yidi der gonga der berde mabbe nabo modi be attawra e farisan ko en gadaybe kuude dina mabbe gam yiwti gite tan gam yimbe bawnina be tan na gam waduki ko Allah yidi gam non Allah walla en tokkoden ko Allah wi'i kuyan kuude dina meden bo e gonga daga der berde na gam yiki gite to en gadi non en kebay barka Allah amma to en gadi bo nonno fari sanko en gadata der shiya gonga der nafikaku en kebata barka Allah seni lanore mako Allah henda en e nattuki lanore Allah ra iri ko hebata modibbe attawra e fari sanko en gam shiya gonga mabbe der dina mabbe gam hallende mabbe e hakke mabbe bononno jangude der linjila der deftere Matthew sura jawi en nani no annabi Isa fuddiri waju mudum ko ekitinol mudum e barkidinki e mo wi'a be barkidinabe gadaybe fu ko Allah yidi amma do to janguden en nani annabi Isa ne henyitirta waju mudum e lanore e mo wi'a on boni onon modibbe attawra e farisanko en gam on gadata ko Allah yidi ma ana bone do o ko bo ma ana on boni do o bo on lanabe gam ko gadoton kalludum ko bo on boni do o e holla bone de yimbe gadaybe ko Allah yida der hite jahannama bone kallude de be jarata gam hakke mabbe gam waduki ko Allah yida gam shiya tokkuki ko Allah wi'i wato be jaray bone kallude der hite jahannama ko bo be natta e lanore Allah e kita mako der hite jahannama to be tubai to be bo to bo e be gada ko Allah yidi be barkidinabe be keba e nattuki aljanna ko bo wuro Allah maana be barkidinabe won don e bo keba e barka Allah diga duniyaru do ha yaki der wuro mako wato aljanna gam non do e hollain e wodi fi didi der walde Allah wato fu gadube ko Allah yidi be keba e barka Allah jaray dum be aljanna e barka Allah der duniyaru do dembo to be gada e ko Allah yidi be kebay lanore Allah ko bo be nattay lanore Allah e kita mako kalluka der hite jahannama dum bo e holla en e wodi fi didi gada mayde fu gadudo ko Allah yidi kebay nattuki aljanna fu tokkudo lawol Allah gol Allah sirigam hisnuki bi adama barka annabi Isa be kebay nattuki wuro Allah be bo gada e ko Allah yidi be nattoway wuro hite ko bo jahannama gam non der ko nanten do se cubanen ko e meden ko cuben waduki ko Allah yidi keben barka mako jaray dum en aljanna ko bo cuben ciya waduki ko Allah yidi keben lanore mako e kita mako kalluka der hite jahannama gam non to jangeten do en nanay ko annabi Isa wi'i ko bo ko annabi Isa habani farisanko en dow ko be gadata kalludum dow shiya gonga mabbe ko be gadata kalludum e kuuda dina mabbe de fewre ha tokkitoden dum nanen aya sappo e tati wi'i on boni onon modibbe attawra e farisanko en on munafiki en on mabbana yimbe dammugal nattuki laamu Allah onon on nattai on alaay gidube nattuki natta maana dum woni kambe goni modibbe diina e be gaajina walde Allah amma be jabaay be gadi ko Allah yidi be jabai be tokki lawol Alla ngol o siri gam nattuki aljanna barka annabi Isa be ganyi annabi Isa dembo be kadi himbe to tokko annabi Isa den e lawol kuude mabbe dum nafikaku e shiya gonga be tabbori himbe nattuki aljanna gam hani be garta misalu boddum to himbe den bo dum fi kalludum neddo tabbo dammugal gal aljanna hanko o neddo nattai den bo alai gidube nattuki natta dum ngikku hallende misalu dum banyato en munda nai meden en giyai goddi gam hallende edi kada ko ridi muduki kawakan dembo edi ngidi kanji tan di muda goddi ma ayi edi mbawa muduki edi ndufaka amma bo edi kada ko ridi muduki gam hallende gam kanji edi ngodi sembe banya ma en giya dum to kutiji meden to en gadani di nyamdu maundu dun ko bondu sembe dun hada ko ridi di nyamuki ndidi hayri tandu nyama banya ma ndu nyamata e ma ndu hada gidudi nyamuki nyamuki gam hallende dum woni misalu ko annabi Isa wi do modi be attawra e fari sanko en wi on kadi yimbe nattuki laamu Alla onon on nattai on alai gidube nattuki natta gam hallende modon gam nafikaku modon o dawti o wi on boni onon modibbe attawra e fari sanko en on munafiki en on nyama jawdi robe be worbe mabbe mayi on gada do'are jutunde gam yimbe ngi'a gam non Alla burai hokkuki on bone hani be kolla yurmende hani be kolla yidde bonon no Alla wi be barkidinaabe kollaybe yurmende gam kambe ma dun yurminanaybe be barkidinaabe gadbe fu kammunde mabbe dow Alla gam kambe kebata laamu Alla amma be ngala yurmende e be nyaama jawdi ndi robe be worbe mu emmayi e lawol waduki do'are juutunde gam yimbe ngi'a e non bo be robe e kocca jawdi mu en fu e kokkabe gam sadaka e non be nyaamirta jawdi robe be worbe mabbe mayi gam non annabi Isa wi Alla burai hokkuki be bone der hite jahannama gam fi dum be gadata kalludum hani da kambe ballata be robe be worbe mabbe mayi amma e be tetana be jawdi be nyaamandi gam shiya kulol Alla e shiya holluki yurmende gam non Alla wi be njarai bone kallude der hite jahannama to be tubai be ali iri ngikku mabbe kallungu gam majjinki himbe de galawal Alla annabi Isa wiibe on boni onon modibbe attawra e fari sanko en on munafiki en gam on kula mayo on gilo der leede fere fere gam hebuki goto tokkaido dina modum to on kebimo on gartiramo kalludo burdo on halluki de didi nattaido hite bo modon njikku mabbe won don e be gilo koto e gam be keba tubaido tokka dina mabbe nombo e be ekkitina iri be tokkube dina mabbe be garta hallube bo mabbe nattaibe hite jahannama bo mabbe gam be alataabe be tokka gonga e be kilabe dow dokaji mabbe di fewre di be gaddi e al'adaji mabbe di mere non be majjinirta himbe non be gadata himbe burabe halluki gam to be ekkitini be tubube hesbe e be jogo ekkitinol mabbe burna no hambe jogorto dum e non be gartiribe hallube bo mabbe de didi nattaibe wuro hite gam non enen ma der jamanu meden se kakkilanen e iri be modibbe to be selna en lawol be kalka en embum dawbum dam mabbe e shiya famuki sirru Alla e mangu mudum annabi Isa habani be wi'i on boni onon wumbe ardibe wumbe On bi'a, ko moye hunori wuro ceningo, na dum goddum. Amma ko moye hunori jinari gondum dermago, dole o wada ko o hunani. Onon kangabe, wumbe, dume uri mangu, jinari dum, ko wuro ceningo gon gartirango jinari dum, ceni dum. Don ma on bi'a, ko moye hunori sakkirde, na dum goddum. Amma ko moye hunori chakiri gondi do sakkirde den, dole o wada ko o hunani. Onon wumbe, dume uri mangu, chakiri din, ko sakkirde gartirande chakiri din chenindi. Gam non ko moye hunori sakkirde den, hunorake e ko dume ko woni do maere. Don ma, ko moye hunori uro cheningo gon, hunorake e alla jodi don der mago. Den, ko moye hunori dow, hunorake jodorgal laamu alla e jodi do do magal. Annabi Isa e habana be modibbe attawra e fari sanko en. Gam, shia famu mabbe, embumdam mabbe dum anduki, sirru alla, e mangu mudum. Ebembia, komo e hunori uro seningo, datum gotum. Ama komo e hunori jinari, gondum der uro seningo gon, dole hunayere mako nangimo, obo wada ko, dole bo wada, ko hunani. Do, dum wadudum der uro ceningo gon, gam dum mo inadum, dum warta botum. Misalu bonono dum wadirta penti, gam mo inki uro, ko sudu. Ama kambe ebembia, gam jinari dum botum. Ebembia, komo e hunori jinari dum, hunayere mudum nangidum. Ama annabi Isa wi'i, na non. Ko moye hunori wuro ceningo gon, hunorake e alla jodido nder mago. Be pamai, wuro ceningo, nto dum sumpo tirta e alla, nto dum mauninta alla. E bengia, neto to hunorake wuro ceningo, to na jinari dum hunori, hunayere mudum nangatadum, na dole wadako hunani. Ama be pamai, wuro ceningo umuro alla. Unto alla sumpo tirta e tokkubemo. Gam nonta hunorake uro seningo, a hunorake alla gondondere mago. Ndenbo, ta hunorake dow, a hunorake jodorgal laamu alla, e jodido do magal. Maana, toneto hunorake uro seningo, bo hunorake alla. Toneto hunorake dow, bo hunorake alla e hore mudum. Ama modibbe attawra e fari sankwen e majjina yimbe. Wiki seto neddo hunorake jinari dum. Hanjum wartata hunayere mudum nangi dum. Ama be ngaday dum tan, kobo be mbi unon tan gam yidde hore e yidde shede mabbe. Nombe be mbi, komo e hunori sakiri. Hunayere mudum nangi dum. Ama to neddo hunorake sakiri denden hunayere mudum nangata dum. Sakkirde do, nto dum wulata, sadaka dum hokkata, gam yafanaki yimbe hakke, maana bo lahiya dum hirisata, edum laho. No yahudan kwen e jamanu mabbe, ebe kirisa chakiri, gam rufiki ki jam tam, gam hebuki yafu ye hakke. Dembo, edum wulate udum do sakkirde, bo hokkuki sadaka, kanjum wite sakkirde. Watoto dun yowata kusel gam dun wula gam hokkuki sadaka. Kambe ebe mbia, komo e hunori kusengel hunayere mudum nangi dum. Dole wada ko hunani. Ama komo e hunori sakirde den wala gotum. Dum e holla yidde hore mabbe gam ebe ngidi kusengel. Suno wadi bebe mbi inon. Yidde fi dun dunia. Wadi bebe ngadi non. Kobo ebe mbia non, gam non annabi Isa wibe, onon wumbe, onon kangabe. Annabi Isa wi, komo e hunori sakirde den, hunorake e kodume ko woni do maere. Wato fu e kusengel. Wato ta hunorake sakirde den, a hunorake e kodume ko woni do maere. Gam non, holli kangal mabbe e shia andal sirru kugal alla. Gam non ko be ngadata fu ko be ekkitinta do fu dum kangal e majjere e halkere e be tokka dow yurmende e waduki ko hani. Annabi Isa wiɓe, on boni onon modibbe attawra e farisanko en, on munafiki en, on kokka Allah jakka ha ko en jongete kon. Amma on tokkay ko buri daraja nder attawra, wato wadanki yimbe ko hani e yurmende e holaki Allah. Dum tatum e hani gadon dum, amma ton alu waduki ko hori. Onon wumbe, ardibe wumbe, on itta bululel nder ndiyam dan jarton, amma on moda ngeloba. Ma ana dum woni e be tokka dokaji Allah, amma be ngejjiti fi burdum daraja ko hani be ngada. E be itta jakka ha kohin. Misalu bokumbi ko alaya hoko ramaji e ha ko inde kori ko nyamete ko e be ittana ko jakka dum fi boddum gam Allah umri der walde mudum dum itta jakka gam non kambe be tokkito ko dume ko be kebi fu be ittana dum zakka amma be tokkay ko hani be tokkay ko buri daraja der attawra dembo annabi Isa nanditini dum e moduki ngeloba e itta bululel der ndiyam dan neddo yarata wato to neddo yara ndiyam rangeloba der ndiyam dam dembora bululoy der ndiyam dam ko neddo hani itta gam nana beldum yarki ndiyam dam ko bo to neddo deddo to e yara ndiyam dam ay mi kammi neddo arta ittuki ngeloba gam dum wadata ko neddo moda ngeloba der ndiyam dan yarata bululel kam dum wadato neddo modangel wato der doka Allah dum be tokkata e wodi doka burdum mangu e daraja kanu dum be tokka amma be tokkay se be tokki goddum fere hanju wadi annabi Isa wiibe on modangeloba der ndiyam dan jarton amma on itta bululel hani da be ngada ko buri daraja misalu hani da be ngada farilla dem be tokkirina sunna o wi om ali ko buri mangunde e daraja der attawra wato wadanki yimbe ko hani e holluki yurmende e holaki Allah ngadon dum den to on alu waduki ko hori wato bo ittanki ha ko hon jakka ngartu ko bo bululoy der ndiyam dan neddo yarata dembo waduki ko hani e holluki yurmende e holaki Allah warti bongeloba ko hani be ngada won don dem be tokkinira e ittuki zakka do ha ko hen e ko hori amma kambe be arti ittuki zakka do ha ko hen be kollata yimbe yurmende be gadanta yimbe ko hani dem be kolaki Allah e lawol mudum annabi Isa wi be kaito do iri kude dina modon do labal bernde annabi Isa wi be on boni onon modibbe attawra e farisanko en munafiki en on leba gada jarduko e modon e lo e modon amma der e hewi nguika e ciya suruki hore an farisanke jo bumdo artu lebuki der jardugel gel e leel gel den koto e mako en wartay labdum on boni onon modibbe attawra e farisanko en on munafiki en on nandi e genale moitanade jojeri daneri yasi maje e mbodi yiki, amma nder maje, e wodi iye maipe, e ko iri dume nefni dum. Non onon mambadon, yimbe ngia on bo on adili en, amma nder perte modon, on munafiki en, on kewi hallende, do e holla en, njiku, modipe attawra e farisanko en, ngushia gonga, ngushia lapal perde mape. Annabi Isa fuddi ekkitinol mudum o wi be barki dinabe be berde labde gam be ngiay Allah gam kambe jey lamu Allah amma do e holla en iri berde modibbe attawra e farisanko en annabi Isa wi on leba gada jardu koñ modon e leñ modon amma on lebata to der Ndenbo on nandi e genale moitanade njojeri ndaneri. Yasi maje e mbodi yiki amma nder maje e wodi iye maipe e ko iri dumen nefni dum. O wi non onon ma mbadon, yimbe e ngia on bo on adili en, amma on munafiki en, nder berte modon on kewi hallende, e shia suruki hore, e shia gonga. Maana, ebe kuwa kude dina mabbe, yimbe be dina bo adili en, amma nder berte mabbe hewi hallende, e shia gonga. Gamnon, do e holla en, alla e yidi berte meden garta lapde, berte meden garta de gonga. Do bo e holla en, alla e yidi berte meden garta de adilaku, na balli meden tan. To en nyuma wiki, to en lotake, en lonni kolte meden, en gartai bo adili en yeso alla. Na nun, dun gam, beldum balli meden tan, gam beldum dun naneten tan. Nden bo, wobbe nyuma, to be nangi ndiyam ko be ngadi nangardam, ko to be listake, be ngia bo, be itti, hakke, to bandu mabbe. Amma na nun, ko to awadi non, amma nder bernde mada, e hewi hallende, e hewi nafikaku, e hewi shia gonga, bernde mada e hewi hallende, awarti bo, yenande, moitanande, jojeri ndaneri. To yasi yimbe ngima bo a adilijo, a mander perde mada alla e yima, a kalludo, a nefnido. Gamnon, se pamen alla e di perde meden garta lapli, na balli meden. Lotaki, ko listaki, ko waduki nangardam, non wadata garta senido yeso alla. Non bo lotanta en hakke to yeso alla. Seni ijam an nabi Isa, seni ijam al masihu tan. Dam orufi do gafangal, kanjam dam alla siri, alla bowadi, gam lo tanki bippe adama, hakke daga balli mabbe, hakke daga berde mabbe, wartira be adili en be gonga yeso alla. Gam non ta nyumun diyam, waway wartirma senido yeso alla. Ta wadi non, awarti bo bumdo, bodonno an nabi Isa habani be farisan kwen, owi be ongarti wumbe. Gam kude dina modon majini on. Gam no yemi do alla dautana en famuki. Ko an nabi Isa viata do. Token lawol alla. Ngol wartirki bippe adama adili en yeso mako. Na lawol meden ngol bippe adama. Ngol majere e halkere. Jomi rao dautana en famu. Ovi. On boni. Onon modipe attaura e farisanko en. On munafiki en. On ma genale botde de siptorki annabo en. Don ma on mo itina genale adili en. On bia da en donno charel mamaji meden. Da en ballae be warki annabo en. Non kollir don on bipe barbe annabo en. To se kenyiton kugal ngal mamaji modon putti. Onon bole bipe bole kallude. Nodun watata kison natuki uro hite. Gamnon emililonea on annabo en. E godube famu, e modipe, on bara wopbe do gafangal, on pira wopbe lochinder chudi do are modon, on tokkabe gariri gariri on torrabe. Gamnon, gigam fu adili en, barabe, dufadam der duniyaru, dum dapitaitam do modon. Daga igam habila adilijo, hayaki igam an nabi Jakaria, bitdo berekia, mumbardon hakkunde sudu jomi rawa e sakkirde. Emi wi awon gonga, ijamji din don fu, dum dapitay ito jude yimbe jamanu duum. Do hallende mabbe e warhore mabbe, an nabi Isa habanibe. Owi, onon bipe bole, kallude, notun watata kison natuki uro hite. Gam iri hallende mabbe, gam warhore mabbe. Ebe nyuma kambe, bengatai warhore. Ebe nyuma kambe be adili en. Gamnoi ebe mo ina. Kobo ebe maha genale anna bo en. Ebe mo ina genale adili en. Ebe mbiya nder berte mabbe. Da en donno charel mamaji meden. Da en balla ebe warki anna bo en. Annabi Isa wi non kollirdon on bippe barbe anna bo en. Gam mamaji mabbe. Mbari anna bo en. Be alla liloito mabbe. Ben jabaye alla e walde mudum, ben ganyi alla e walde mudum. Nombo be tokkitiri anna bo en alla, be torri be, be mbari woɓɓe. Nombo hambe ma e jamanu maɓɓe. Annabi Isa wi'i, se keñiton kugal ngal mamaji modon puddi. Ra on bari Annabi Yahaya gado baptisma. Emini wato Annabi Isa wi, on barayam, dembo on baray. Annabo en, garaybe gada am, e lilabe Alla, e modibbe. On bara woɓɓe dow gafangal, dembo on pira woɓɓe loci nder cuudi do are modon. On tokkitoɓe gariri gariri on torrabe. Nombo dum wadi gada Annabi Isa wato gada maide mako e ummaki mako e yentuki mako tondow tokkube mo njari bone gada mako dum wari woɓɓe dow gafangal dum tokkiti tokkube Annabi Isa gariri gariri e dum torrabe. Nomma ha e jamanu dum tokkube Annabi Isa e torre e mbare. Gam non Annabi Isa wi'i, baraybe adili en, baraybe koliibe mo. Wi'be, onon bibbe boole, kallude, no dum wadata kison, nattuki wuro hite. Dum e holla en, baraybe adili en, baraybe tokkube lawol gonga, baraybe tokkube Annabi Isa, Alla hitotobe. Ebe nandi e boole, kallude. Alla hitotobe nder hite jahannama. To ebe ngia ebe nyama jalorgal dow adili en Alla. Alla wi dabbitay ikam ben don adili en to juude mabbe. Gam o wi ikam adili en barabe dufadam dum dabbitay dam dow modon. Daga ikam Habila adilijo hayaki ikam Annabi Zakariya biddo berekia mo bardon hakkunde suudu jomirawo e sakkirde. Habila adilijo hanko woni neddo mo dum arti waruki dow nder duniyaru ndu. Annabi Isa wi'i, fuuji jam adili en e tokkube mo barabe dum dabbitay hakke majam dow iyam barube be. Gam non bandirabe am se pamen fu baraybe adili en Alla no hitotobe. Dum bo holli be ngadata ko Alla yidi. Gam non be nattay kiita Alla e bone Alla kallude nder hite jahannama to be tuubay diga hallende mabbe. Amma to be tuubi Alla jabaybe e juude didi. Gam Alla o jomu yurmende, Alla o jomu moddere, Alla o jomu yidde. O wi te neddo tuubi diga hakke mudum diga hallende mudum o jabaymo juude didi. Gam non to a der iri be yimbe se tuba diga kallende maada e hakke maada tokkoda lawol Alla barka holaki Annabi Isa a heba yafuye hakke maada. O wi ne hakke meden balwiri fu o lotay en o wartira en labbe bo hottollo harma en buray hottollo labki to yeso Alla. To en tubi en ali hallende meden fu bo adili en gadaybe ko Alla yidi be keba barka Alla jaray dum be aljanna barka holaki Annabi Isa. Gam non se cuba der dum fi didum wato barka elanore ko bo bone kallude der hite jahannama. Ta subi barka wato asubi waduki ko Alla yidi won don a tokki lawol mako barka holaki Annabi Isa a hebay barka Alla jaray dum ma aljanna. Ta wanyi bo asubi wanyuki ko Alla yidi dum bo asubani hore mada bone kallude e lanore der hite jahannama. Alla hoynana en dum don. Alla walla en cuben lawol mako ngol barka jaray ngol en aljanna ko bo wuro mako barka holaki Annabi Isa. Alla walla en. Alla barkidina en. Amin.